DJ is a murderer. Is a gay general. Sound to the way to kill a all. We are coming. Muna buka miala. Badi kuchupa ya Coca-Cola. Tako miyo kwa kuto utara. She are ready to spend me dollar. Yeah. Kono figure eight. Her body tight. Nuzungu rafu wa heavyweight. Mubibuli opposite kuye. Yeah. Opposite kuye. She's a romantic. Kamilika baby sasa futi. Halinga tasiba kuchapati. Halinga amala na parati. Kona chana changulo. Empisa chivungula wa ura. Chana changulo. Obulunji chivuja wa ura. Chana changulo. Empisa chivungula wa ura. Chana changulo. Obulunji chivuja wa ura. Samino, Rekula Bakomuti Magukuakanaga, living to chat money in a Casanana, Kahiba Kakanoku, the Unana, Nana, 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 baby Nana, Nana, Halinga Nana, 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 Halinga Nana, 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 Empisa chivungula wa uga. Chana changulo. Obulunji chivuja wa uga. Chana changulo. Empisa chivungula wa uga. Chana changulo. Obulunji chivuja wa uga. Unumuna buka miala. Badi kuchupa ya Coca-Cola. Takumyo kwa kuto utara. She are ready to spend me dollar. Yeah. Sambino, kulwe kulaba kumuti maguku wakanaga. Lebe ndo chatu manjina kasa nana nana. Kahiba kakanoku kubide unana nana. Nana nana. Umana na shisa mante. Kamilika baby sasa futi. Halinga tasiba kuchapati. Halinga amala ya tarati. Mora. Chana changulo. Empisa chivungula wa uga. Chana changulo. Chana changulo, empisa chivungula wa uga. Chana changulo, obulunji chivuja wa uga.
Entertainment.